futhi bedakweni. Ubuzo makelwa ufuna nemvakweni. Oh emfana mina ngithi ngulawa bathaka kanti uwe. Hayi le ntombi hayi namalume sasa swipe amalume. Ngiyaphambana ongixabanisile endaweni nomphaka ogqoqo nangulo mntwana kavule ngibikasela futhi asemalume asiphinde endaweni siyorhola abanye malume. Awu angisakufuni-ke dale awu hamba kini we ogqoqo la foto ai ai se malo opopo nangulo mntwana kavule ai ubikase la foto ai ai se malo opopo 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 opopo.
Oh,